la la la. Don't want to kill, na na na.